ngole chivu na hizi wakubi njigiriza chiri mkufurumia ebivude mgezo biyaka malizebe chivu na echo msambo ebiyakule wa mwaka wanko mbili ya bili mwetano elanga bino bili mkufurumizivu wa mwaka guba president elinaka sero nga ni minister avu na hizi wakonsonga zebi njigiriza jenet katamu seven wali Executive Director w'ekitongole ekikola awamu n'okugolola ebigezo by'akamalirizo ekya Uganda National Examinations Board, Dan Odong, ategeezezza nti abayizi 87,783 be baakola ebigezo okuva mu bifo ebikolerwamu 15,388 nga bano be baatuula. Kuluno beyongeddeko obungi bwogeraageranya n'abaatuula ebigezo mu mwaka gwa 2024 bali 77,444. Odonga ategeezezza nti Olungereza lwe lusinza okukolebwa obulungi ne luddirirwa essomo lya sayansi okubala awamu ne SST. Wabula ategeezezza nti essomo ery'eddiini eriyitibwa religious education erisinza okukolebwa obubi. Abayizi ab'obuwala bakoze bulungi Olungereza ate bo ab'obulenzi ne bakola bulungi science.
But unfortunately as you go lower then the reverse begins to happen meaning that more of the females are scoring the lower grades. This is also shown very clearly in the graph where the graph for the males is higher up to about credit 6 level. Then they tie up towards credit 6. And now the graph for the females gets higher, meaning that the boys have performed better. We are saying slightly better. We are told by the statistician that sometimes the